ngishangithi oye ngingathuki mapanzula nami ipanzula elincane niyazi ukuthi abantu kumele bazi ukuthi lento yopanzula something that you earn nalawa jazz bezokubekela zona zikiri from way back mankhula nje
bezisha
zehaqasini lapho sizozona professor uyazi nasipikiri kuyafika othi ngishayele okay alright before ngishaye nisupport emphakisele zandla nifike asibokotheke ngibahlalisebuke nabantu ngekhundla zabo
Let's go.